violence and skills on the track.
Again and I sing for you, my baby. You know what I feel, I know what you feel, baby.
Me make a wake up, wake up.
Daktari wameshindwa, maengineer wameshindwa, matabibu wameshindwa, mapadri na masharti yao walishakutwa na wapenzi wao. Niteke, niteke, nideke, niweke, nisahau pweke, nipate japo na mihangala. Mapenzi yalileta madhara. Niteke, niteke, nideke, niweke, nisahau pweke, nipate japo na mihangala. Mapenzi yalileta madhara. Dokta puliza kidonda, mapenzi yalinipa majera, nikakosa wakuniparaga. Baby,
nimekuwe, nimekuweka, weka, weka, weka.
Wake up.